dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo.
Mwaramutse, mwe mukurikira ikiganiro cyacu dusangire ijambo, ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Tugaruke gato ku irahira rya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama. Yarahiye ejo bundi ku wa mbere kugira ngo atangire manda ya kabiri yo kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu ijambo yavuze imbere y'imbaga y'abantu bagera hafi kuri miliyoni bari imbere y'ubusitani bwa Kongere y'Amerika, Barack Obama yagarutse cyane ku magambo menshi akubiye mu itegeko nshinga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, agira ati twe abaturage. Mu ijambo yavuze cyane cyane ejo bundi ku wa mbere arahira, Perezida Barack Obama yagarutse ku ndoto za Martin Luther King mu magambo anyuranye ku buryo bunyuranye, yibutsa ibikorwa muri Amerika ubu nuko byagombye guhinduka kugira ngo izo ndoto, izo nzozi za Martin Luther King zigerweho. Ese izo nzozi zirashoboka hirya no hino ku isi, ahakira karengane, aho abantu bicwa barenganywa, aho abantu bafungwa nta mpamvu, aho abantu bahohoterwa, aho abantu bakandamizwa, aho abantu bakumirwa mu buzima bw'igihugu. Mu kiganiro cy'uyu munsi natumiye impuguke ebyiri.
Gasimba Francisco Saveri, ndi umwarimu mu ishuri rikundi ry'abarezi ry'i Kigali.
Ndabasuhuje Profesori Francisco Saveri Gasimba, umwaka mushya muhire kandi.
Muraho cyane.
Murakomeye.
Bari turaho.
Ye, mukomere cyane muri uyu mwaka wa 2013. Twatumiye kandi
Noheli Twagiramungu, ndi umushakashatsi nkaba n'umwarimu hano muri Amerika.
Ndabasuhuje cyane namwe Profesori Noheli Twagiramungu hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, namwe kandi umwaka mushya muhire.
Nawe umwaka mushya muhire.
Bwana Twagiramungu, mwakurikiranye ijambo Perezida Barack Obama yatangaje ubundi ku wa mbere arahira manda ya kabiri. Ni ijambo abo twavuganye bagize bati ijambo ni amateka. Mwe mwabikurikiraniye hafi, iri jambo mwaryakiye mute?
Urakoze Gatarekezi, koko nk'uko bivuze iri jambo ni amateka, kandi ni amateka akomeroza umurage w'amateka usanga iki gihugu gishingiyeho. Cyane cyane ririya jambo rifite umwanya wihariye mu mateka, kuko kurahira kwa Perezida Obama kwahuriranye n'isabukuru y'imyaka 50 Martin Luther King ayoboye imyigaragambyo y'amahoro yabereye i Washington. Cyari ikintu gikomeye rero kwari ukwibuka ayo mateka, ariko atari amateka y'abirabura gusa, ahubwo ari amateka y'Amerika igenda yiyubaka. Ibyo rero tubisanga cyane cyane mu ijambo rya Obama. Hano navuga ingingo ebyiri zikomeye yavuze mu ijambo rye twaza kubakira iki kiganiro. Iya mbere yagize ati uko ibihe biha ibindi, natwe tugomba guhora duhinduka. Arongera ati kubahiriza umurage w'amahame igihugu cyacu gishingiyeho bigomba kujyana no kubonera ibisubizo bishya ibibazo bishya bigenda bivuka. Usanga ni ikintu rero gikomeye n'izo ngingo zo kwerekana ukuntu amateka arahari, hari umurage ushingirwaho, ariko nanone nta gutsimbarara ku bintu gusa ngo niko byavuzwe, ahubwo ni ukuvuga ngo ese mu gihe tugezemo biravuga. Ibi rero niho usanga ijambo yavuze rishimangira cyane cyane nyine ibyo Martin Luther King yari yaratangiye mu myaka ya za 50 na 60, mu gihe bavuhanguraga abirabura, we yarabibutsaga ati umurage Amerika ishingiyeho ni ukuvuga ngo umuntu wese yava akagera afite uburenganzira yahawe n'uwamuremye budasubira inyuma bwo guharanira ubuzima, ubwisanzure no guharanira umunezero. Akababwira ati ntabwo na rimwe mushobora kugira uwo muvutsa ayo mahirwe, yaba umwirabura yarameza gute, Imana yaturemye nk'abantu. Niyo mpamvu tugomba guhora tubibutsa ko abashinze iki gihugu niwo murage badusigiye, utabikora ntabwo ari muri uwo murage.
Ni ingingo zikomeye Bwana Twagiramungu, ni ingingo zikomeye cyane cyane ku bantu bazi amateka y'isi, cyane cyane bazi nuko hirya no hino ku isi abantu bakandamizwa n'abandi bose ari biremwa muntu. Professori Gasimba mwe iyo mwumva amagambo nkaya mubona ari amagambo ya Martin Luther King ni jambo rya President Obama yavuze ejo bundi numwe hari ku America cyangwa se ni ikintu mubona gifite ibisobanuro ku isi yose?
Navuga yuko ari akaranga ka America, sinavuga yuko ari ku America kuko Martin Luther King urabona yaharaniye uburinganire bw'abantu mu myaka ya za 60, ariko mbere ye urabizi hari abandi bantu babaye ibirangirire mu guharanira amahoro uhereye kuri Gandhi mu myaka ya za 40 ndetse no guhera mbere yaho akiri muri Afurika y'Epfo. Ubwo rero navuga yuko ahubwo uwo murage mwiza wo guharanira ubutabera, wo guharanira uburinganire bw'abantu, wo guharanira imibereho myiza ya bose ni akaranga ka Amerika, ariko cyane cyane Amerika ishingira ku bitekerezo bya Martin Luther King ariko si umwihariko. Gusa iyo ubihuje n'ijambo Obama yavuze igihe yarahiraga muri manda y'ubushize ndetse no muri iyi ngiyi, ni uko Amerika ni igihugu usanga ko abaturage baba bashaka guhinduka cyane cyane mu rwego rwa politiki, ku buryo politiki igenga inzego nyinshi z'imibereho. Ni abantu baba bashaka guhinduka ariko banarinda indangagaciro nk'uko dusigaye tubyita values zaranze abakurambere babo. Ubwo rero nk'uko Noel yabyibukije biriya jambo ryo kuvuga yuko ari ngombwa guhinduka, ari ngombwa kubahiriza umurage mwiza, ni ijambo kuko rikomeye kwiye natwe gutekerezaho biduharanira uwo muco mwiza wo kubaha buri wese.
Ndabashimiye cyane. Nibutse mwe mukomeje kutwumva ko iyi ni radio Ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ebwana twagira mu ngumwe murebye Amerika iki gihe mukareba umwanya Obama afite hano muri Amerika, mubona kumwirabura cyane cyane icyahindutse ari iki kuva mu myaka Pastor Martin Luther King yavugagamo kugeza n'ubu?
Umuntu yavuga ndagira ngo mbivuge mu ngingo ebyiri. Ikintu cya mbere umuntu yavuga, hari ibintu cyane byahindutse guhera mu myaka ya 60 kugera ubu ngubu. Muri imyaka 50 ishize icyahindutse cyane cyane muri Amerika ni uguhereza umwanya aba bita abanyamuke, harimo rero abirabura ariko n'abandi bantu bo mu matsinda asanzwe yarasanzwe yarasigaye inyuma, cyane cyane nk'abagore bagiye bahabwa uburenganzira bugaragara. Ndetse Obama ejo bundi yongera ikintu gikomeye hano muri Amerika kitavugwaga, ni uburenganzira bw'aba abantu bashaka kubana bahuje ibitsina, abagabo n'abagabo, abagore n'abagore. Ni ikintu cyane cyane nko muri Afurika kigirwaho impaka zikomeye kureba aho gihuriye n'umuco n'amateka, ariko ni ikintu Obama yavuze ati abantu bose barareshya. Ikindi cya kabiri rero kigarukamo kireba abirabura n'abandi muri rusange, mu by'ukuri ni uko Amerika iri mu mayira abiri ya politiki agaragara, kuko bishingiye ahanini ku mashyaka. Usanga mu rwego rumwe nk'abashinga amahame ashingiye kuri Repubulika, abari ku isonga baravuga bati abantu bose barareshya, reka rero banarushanwe, bafite amahirwe angana yo kurushanwa, leta ntigomba kwivanga mu byabo, igomba kureka abantu bagakora kubera ko bafite uburenganzira, buri wese agakora uko ashaka, agakora uko abyumva, leta gusa ikaberaho kubahiriza umutekano n'izindi nzego nkeya nk'ubutabera. Ariko murindi tsinda cyane cyane rero ihagarariwe n'abashingiye ku matwara ya demokarasi, baravuga bati yego abantu bose barareshya ariko ntibafite amahirwe angana kubera amateka banyuze. Niyo mpamvu nitwavuga ngo tugiye kurushanwa kandi tuzi neza ko tudafite amahirwe angana. Abo bantu bari inyuma, hari abantu bakiri inyuma, hari abantu kubera amateka banyuzemo bagomba gufashwa, leta igomba gufasha kugira ngo nabo bahabwa ayo mahirwe, abana bo bashobore kujya mu ishuri, bashobore kwivuza, ndetse n'abandi bantu rero nk'abavantara nkatwe tuba tuba mu ibi bihugu turi impunzi n'abandi baje muri iki gihugu bashakisha ubuzima.
Iyi ni ikibazo gikomeye cyane bwana Twagiramungu. Mbagarutseho Professor Gasimba, Twagiramungu azamukiye ku ngingo ikomeye cyane, tuvuge abirabura hano bavuye mu bucakara bagiraho basuzugurwa biza kugera rwose aho bafatwa nk'abantu batari abantu, ariko kugeza iki gihe Perezida Barack Obama, we Perezida akomoka ku mwirabura n'umuzungu, abantu baravuze bati ese uko biriya birashoboka isomo tuvuge nk'umuntu uri hanze ya Amerika ashobora gukora mu kintu nk'iki cyuko amahinduka aba ku buryo ibintu nk'ibi bigerwaho ni irihe mwatubwira
nyine umuntu yakwibaza uko byagezweho kugira ngo umwirabura ashobore kuba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika byaturutse hehe ikintu byaturutseho nicyo twagira mu ngu amaze no kuvuga ni biriya bita mu cyongereza ngo ni affirmative action cyangwa action affirmative mu gifaransa ni ukuvuga ko abantu basigaye inyuma kubera amateka hari ibikorwa byihariye bigomba kubakorerwa kugira ngo bashobore gutera imbere kugira ngo nicyo Martin Luther King yarwaniye ariko wenda harakandwa kanoza umuntu yashyiraho nibiye dufata Martin Luther King tugafatana Obama twe kujya dukunda kubashyira hamwe cyane kuko yego bafite ibyo basangiye byinshi ari kumwe n'umunyapolitiki ku buryo bwo kugera kuri bwa butabera uburyo bwo kugera ku bwisanzure bwa buri wese uburyo bwo kuzamura abanyantege nke uburyo bwo kurwanya igitugu burya inzira z'abanyapolitiki n'inzira z'abanyedini cyane cyane bari baharanira kugira ibihinduka nta nabi ntabwo ari ibintu ngira ngo niho batandukaniye icyo gisobanuro umuntu yagombye kugitanga ngira ngo imbaraga cyane abanyamerika ubu ngubu bafite navuga ko zanagereje Obama kuri kuba perezida ntabwo ari bya politiki gusa ntabwo ari bya gisirikare gusa ahubwo ni uriya muco w'ubuvugizi ariko ubuvugizi bukorwa binyuze mu nzira z'amahoro nihariye nka Martin Luther King muri za 55 niho yashishikarije abantu gukibuka ziriya ngendo zo muri bisi akavuga tukuba dusuzugura badukorera ivangura reka natwe tubereke yuko twibabaze ariko twebwe ntawe tubabaza tubereke yuko bari mu kuduhemukira ko ivangura riri mu gutesha agaciro igihugu cyacu kiri igihugu cyacu gikomeye cya Amerika ngira ngo iyo nzira niyo wenda rimwe na rimwe inanira abanyapolitiki ugasanga byakagombye kuba byiza yuko babandi bashaka yuko binyura mu nzira z'amahoro aribo barushaho gushishikara badatinya ni nabyo wenda byahindura n'ibindi bihugu by'isi aho usanga hari akarenganire kabishe
bwana twagira mungu umwe muhereye kuri ibyo Profesori Gasimba agarutseho hari ibihugu bigaragara no byumvikana ko habuze ubutabera habuze ubuvugizi kubera ko abantu bafite uburenganzira bw'ibanze bwo kuvuga cyangwa se bwo kuvuga icyo bashaka kutajya mu mashyirahamwe ko babyifuza mubona urugero rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'abumva ibibera muri Amerika babyifatamo bate mu bihe nk'ibi
icyo ni ikibazo cyiza Karekezi iyi Amerika ni igihugu gitangaje mu kukusanga mu ibintu buri gihe byose ibibi ni byiza amahirwe agaragara ariko no gukumira abantu ariko icyiza bafite muri Amerika ubona kiruta ibindi cyiza bafite ni uburyo bwo guha abantu ijambo bagashobora kumvikanisha ibitekerezo byabo kandi bagashobora no gukumira abanyambaraga cyane iyo Amerika ubwo uko bayivuga mu mahanga ko politiki yanishingiye kuri politiki y'amatsi bihugu ni ukuri
aho se bwana twagira mungu iyo ngingo muvuze ni ukuri ku buhe buryo mwasobanura ku buryo bwarushaho kumvikana neza ku batwumva
no mu gihugu niko bimeze abakire bashakisha uburyo bwose bakora kugira ngo bigarure umutungo w'igihugu noneho bawuhake mw'abandi baje babahereza akazi ariko nk'aya matora nicyo kintu cyagaragaye ukabona uriya mukandida nka Romney Mitt Romney abakire bateranije amafaranga arenze miliyari kugira ngo bashobore kumushyigikira bakoresheje inzira zose ariko ukanyarukagaruka mu matora ukareba ukabona Obama arayatsinze amatora ya hano iyo ubirebye babirebera abazungu hari abazungu bavuga b'umwimereri mu kinyarwanda bavuga bati ni abazungu kansinsi noneho n'abandi baturage iyo urabye mwaya matora uko iyo bagiye babigaragaza mu berekana batoye barakubwira bati abagabo babazungu kansinsi batoye Obama ni munsi ya 30%. Ariko wajya mu bagore ugasanga yatowe na mu babazungu 56%. Ariko abo bagabo none wajya mu myaka ugasanga abari fite munsi y'imyaka 30%. Ugasanga mu bafite munsi y'imyaka 30% abarenze 50%, ugasanga bari batoye Obama. Ubwo ndi kuvuga mwayo matsinda y'abazungu. Icyo bivuga hano ni iki? Ni ukuvuga ngo iyo Obama avuze ngo uko ibihe bigenda bihinduka natwe tugenda duhinduka, mu by'ukuri nicyo kintu bari kuvuga. Aba yerekana kuntu urubyiruko rufite uruhare mu guhindura ibintu, rufite uruhare rwo kwitandukanya n'amate yo kutaguma mu myumvire y'abakurambere babo n'ababyeyi babo no kugira uburyo bwo kuvuga. Ariko nk'aya matora bigaragaza hano kubera ko bafite uburyo bwo kubivuga.
Hari icyo umuntu yakwibazaho bugana twagira mu ngo cyane cyane hari abagira bati ibyo birashoboka muri Amerika, bishoboka mu byateye imbere mu majyambere, ariko se hari uwakwifuza ijambo atariye birashoboka? Profesori Gasimba.
Urabizi kugira ngo abantu batere imbere ku buryo bwuzuye bagomba kuba nyine bateye imbere mu bukungu, mu mibereho myiza, mu buyobozi bwiza, mu butabera. Ntabwo burya gutera imbere ntabwo bigenda igihande kimwe. Gutera imbere ni hose, ariko hakaba hari inzego ziba z'ibiyobozi. Icya mbere mu by'ukuri kugira ngo abantu bashobore kugira ijambo nuko baba bariye n'abaromani ba kera barabivuze bati mbere yo gutekereza neza no kunoza intekerezo umuntu agomba kuba yariye. Nibyo mu Kinyarwanda bavuga ngo iyo mirimo yabaye myinshi habanje wo kurya. Habanje wo kurya ikiri imbere ni ugushaka ibitunga abantu, gushaka igituma babaho neza, bagira ubuzima bwiza, bashobora gutembera, bashobora kurya. Ariko ibyo ngibyo byose kugira ngo babigereho ni uko baba bafite buriya bwisanzure Abanyamerika baharaniye kuva kera, kandi bakaba biharanira bishyize hamwe barwanira mbese ubwisanzure. Nibyo uriya mu perezida wabo wa mbere George Washington yababwiraga ati mureke twishyire hamwe cyangwa dupfe nkinga. Icyo gihe bishyize hamwe na Martin Luther King yaje kubyibutsa nyuma avuga ati tubane nk'abavandimwe cyangwa se dupfe twese, tubane twese nk'abavandimwe cyangwa dupfe twese. Ntekereza yuko tuvuga kuri iyi manda ya Obama hari ikintu numva jyewe nk'umunyafurika nk'umunyarwanda mutegerejeho, kuko mwebwe mufite uko mumureba muri icyo gihugu cyanyu, kuko muri iyo ni igihugu cyanyu. Hari kugira ngo Amerika ikomeze ibe intangarugero mu bihugu, hari ikintu numva muri iyi manda ya Obama niba gishoboka simbizi cyangwa se niba anagitekerezaho.
Birashoboka Profesori Gasimba, icyo kizere umuntu yakigira cyane cyane duhereye ku ijambo Perezida Obama yavuze ejo bundi arahira, cyane cyane ko ni manda ya kabiri, ashobora no kubatekereza ku murage we. Byose birashoboka nta n'ukubireba nk'uko mubivuga.
Nk'ubutekereza muri biriya bihugu by'ibihangange bibiri, ndavuga Ubushinwa na Amerika, uzi ko bikomeye cyane, uzi ko ari byanyamuvuga ari kwijyana muri Loni, muri umuryango wa Loni, mu nama ishinzwe umutekano ku isi. Icyo bavuze nicyo gikorwa. Ariko iyo ibyo bihugu bitangiye kuvuga ngo birarwanya akarengane, birarwanya ubugizi bwa nabi, tujye twibuka ko ari byo bihugu bibiri bigendera ku mategeko yo kwica. Niba nibeshya, Amerika ntabwo yari yavanaho igihano cyo kwica. Yakivanyeho?
Oya,
ntabwo yakivanaho. Ubushinwa ntibwo yavanaho igihano cyo kwica. Ariko hari ubwo wenda dushimagiza Obama, yego byose ntabwo byazira rimwe, ariko tukibagirwa andi madosiye ahari mbere yo kujya kwigisha ibindi bihugu. Ariko ibyo ntabwo bitesha agaciro ibikorwa byiza Obama yatekereje, yakoze, akomeje gutekereza n'imigambi myiza afite. Ariko rero mu kiganiro nk'iki ngiki tujye tuzirikana ko hari andi madosiye, hari andi masinde abagihari, kugira ngo ibintu abaharaniye amahoro bariya tugiye nko mu rwego rwa Afurika bahari benshi bariya, Steve Biko wapfuye ari umusore rwose aguye muri prizo kubera kumwica urubozo agifite imyaka 30 gusa. Icyo yaharaniraga ese ubu cyavuyeho n'abandi, si ngombwa gutanga ingero nyinshi cyane. Abanyafurika barahari benshi nka bariya Desmond Tutu murabizi, yagombye gushyiraho ishyaka rya politiki kugira ngo yerekane ukuntu reaction no violence ishobora kuba kujya no mu rwego rwa politiki. Politiki ntabwo ari yo gukubita gusa, ntabwo ari yo gukocora gusa, ntabwo ari yo kuvuga ngo niba habaye ikibazo duhaguruke n'imbunda.
Ni ikibazo cyumvikana nk'uko ariko mwabisobanuye mu kiganiro mu buryo bwumvikana, n'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika igihe cyose ihora ishaka ko ibintu byahinduka, turumva ko President Obama nk'umurage ashobora kuzasigira Amerika nuko hari byinshi bishobora kuzahinduka muri imyaka 4 iri imbere. Ndabashimiye cyane Professeur Francisco Xavier Gasimba i Kigali mu Rwanda. Ndabashimiye Professeur Noel Twagiramungu inaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Namwe abatwumvaga, iki cyari igice cya mbere kiganiro giranye n'izimpuguke. Mu kiganiro cyacu gitaha tuzavugana ku masomo abakiri mu bihugu bibonekamo akarengane, aho abaturage bahohoterwa, aho abaturage bafungwa nta mpamvu. Turareba icyo umurage wa Martin Luther King wabungura. Namwe kandi ndabatumiye muzitabire ibiganiro byacu bitaha. Kuri mikoro hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi.
Abo turi kumwe mu kanya saa 12 n'igice turasoza ibiganiro byacu by'uyu munsi, ariko mbere yuko dusezeranaho tubibutse muri make amakuru avugwa muri iki gitondo.
Urakoze beje ni makuru twabwiye ko abategetsi mu gihugu cy'u Faransa batangaje ko abasirikare b'igihugu cya Mali bafashwa n'abafaransa basubiye kwigarurira igisagara gikomeye cya Gao, igisagara cyahora ari icyicaro cy'abayisilamu intagondwa kiri muri aruko bw'igihugu. Ushikiranganji bw'igihugu cy'u Faransa bujejwe kwivuna amansi ejo ku munsi wa 6 bwaratangaje ko inteko zivuye mu gihugu cya Nigeria hamwe n'inteko zivuye mu gihugu cya Chad zinjiye muri ico gisagara mu gikorwa cyo gufasha gucungira umutekano. Ubwo bushikiranganji bwavuze kandi ko mukuru w'ico gisagara yari yarahungiye ku murwa mukuru w'igihugu cya Mali Bamako, yari mu nzira ariko aratahuka. Twabwiye kandi ko abasirikare b'igihugu cya Misiri barungitswe mu gisagara cya Suez ejo ku munsi wa 6 mu gitondo, nyuma yaho abantu bashika 6 biciwe igihe abapolisi batana mu mitwe n'abantu bari koraga imyerekano mu ico gisagara ku munsi wa 5, ari nawo munsi wo kwibuka imyaka 2 heze habaye revolution.